Mazikani nyumbani kwedo, Morogoro mjini kwedo, asante sana ndugu zetu.
Kwaherini ndugu zetu, kwaherini ndugu zetu, kwaherini ndugu
Zine and do.